musanyu okulemerako jagadde kutangaza ebbaluwa namba 2 tuwandikidde mayinja ono nsanyu okulemerako jagadde kutangaza amanya mu namasaka sereko emandi wakobe gavumenti ndabye yakakuta ziri endala tusoma mbitabu wayimba bizemu nekakanuleso olulala ova kuno dyeri manemeko fuse ekirala gavumenti ogifunyemu ebivumo byokutta empiya bw'abantu baamuganye luli bakkiriza nga bakuwa mmotoka waliko ddi mukwano gwa Museveni okuggyako luno olw'enkulabye lwewakijjanga ononya ssente tubakooye basajja mmwe weekubye weekubye mayinja weekubye weekubye walaze obunnanfuusi weekubye weekubye mayinja weekubye weekubye walaze obunnanfuusi kumanya lonadi waggwako nasooka kukulaba mu b'emagere nakubbiri n'oddukayo buzeeyikaguta nakuwa mmotoka kati nga we baaganye motoka ye gikwata ogizzeeyo omugambe baakuganye waakiri agiwa bamwetaaga omuntu gwe baaganye yoyo gye wadduka ow'emagere naawe n'otukubiriza nti eggwanga tetuli wa mudungu nampa we ng'otusobedde mu myaka gyonywera ku nsonga bw'abantu baakukyaye gwe weekyaye olw'egy'emikuyu Museveni baamuganye wabuuzaani mayinja olimba wazza onoonya mutwalo mu bivvulu yogera amazima ebirungi obyogedde bikoleddwa Museveni nsiima badde nkusuubira nnyo okuvumirira ababba eddagala weekubye weekubye mayinja weekubye weekubye walaze obunnanfuusi weekubye weekubye mayinja weekubye weekubye walaze obunnanfuusi ng'osuuta ng'ovudde mu b'emagere kirabika wabeebuusaako wayoola omusente gwo mu budde bw'akalulu ogulidde ne guggwawo kati oddayo mu b'emagere ekiswaza omugagga ntula ng'ate eyaziridde omu ne ssente ewasikaayo omu ani gwe weebuusaako kamiliyoni ontabula nnyo zimbaligase mu by'obufuzi openo deri n'owe magera ababuusabuusa bebekulu nkoneramu kasirini kusaasira mukumidde ku kigambo kyammwe bigi ayo oli wakabi mayinja osaana kusomesa otegeere eby'obufuzi tofuuka ekiddoddo kibeera ku mazzi ne kikulukuta weekubye weekubye mayinja weekubye weekubye walaze obunnanfuusi weekubye weekubye mayinja weekubye weekubye walaze obunnanfuusi weekubye weekubye mayinja weekubye weekubye walaze obunnanfuusi weekubye weekubye mayinja weekubye